ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio tamani oɗo saha yo sakki ko mawɗo Ousmane Diko haalantan kabaruji gonɗi ɗo ɗi jooɗi men zone de la presse la Bamako. Seydou Mbo wonani en to ɓoggi janɗe to. Procureur ce pays Fatou Ben Souda ana domta lewru warondu nenna yo horugol bonandaji ɗi leydi meɗen dardima o waddatamo. Hono commissaire Moujay kiɗɗo ɗum mo gaawa o darnama yeeso sarotoɓe beete hannde nande sarugol ngol makkol ngol bantinama fa sappo e jetti lewru outu ley darta moya wullitiɓe ɗo. Fanda Sare Amadou Ayasanogo Kadou jaabuji ADN ɓe kufinaji boɗeji ɗum beure rouge en ɓe keddiɓe hen ɓe kewtete ñande capantati lewru octobre. Sakiraɓe mabɓe kambi ana kooli sariya leydi ndi fayso eko wondi e taaɗude. Yimɓe sappo e go on joƴƴini talki mumen fa darta hono hooreyaku fema fouto wote mumen waɗa ñande ñande jetti lewru octobre warowru ndu. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi min jogani on bisimilla moɗon ne ɗo studio tamanni. Procureur CPI Fatou Ben Souda ana domta Mali lewru warondu. Yo ministre sari leydi meɗen hokki taƴiral oɗo kabaru nenno procureur walan lugade fa ko hakkeji tomante nirkal e leydi meɗen ko ande no wari nenno dardama CPI laɓɓina hono warohoreji gaɗɗili mali ɗo wattutiɗalla nde 2012 nde keɗɗan Oumaru Waygalu fa ɓeydoro ɗen faamu.
Ɗiɗo kabaruji dokkama wakkati nde bonandaji kewɗi matina wiyede waɗi le saha leydi meɗen ndi guɓe cinñide kaldal e kawrangal en kayfa wakkati joni o hollitinde wiide yimɓele hewɓe mbara toon fedde wonde le ministre ma humininde kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama en kolliti wiide lugge jiya toon to ɓiɓɓe adama en mbara so gatta leyɗeɗo lugge wattu joni o anda ko fu gomɓe caggal ɗiɗo bonandaji. Hitande 2012 laamu o waɗi noddago fewde CPI wara ƴewtono bonanda ɗi gaɗiri le leydi ndi ɗum waɗi so wattu joni o kanko laamiɗo nduɗo suudomo hani warde ɗo Bamako ɗo le balɗe sappo e joyi arandeje lewru septembre. Kanko ministre kumniɗo kabaru sariyaji le leydi ndi o holliti wiide ɗum yajinte ƴewtedu bonanda e cekkitiɗi wadde le saha leydi meɗen ndi no worri. Ile hitande 2015 CPI ena wonde sarade jadinke kiɗɗo noddirteɗo Ahmed El Faki hollitinde wiide o bonni janale wali yaaɓe to Tumbuto oɗo jihadinke kiɗɗo jukkama duuɓi jeenayyi kaso.
Hono ministre daraneɗo kabaru sari ale meɗe ɗo yaggini waɓɓe war hoore le sahal Mali e wi ministre o noon ɗi war hooreji kollete saria leydi meɗen le gollidindedu e suudu saria aduna noddirtedu CPI wiyandu waɗa du hen juuɗe muɗum ila 2012 kanko Mamadou Ismaël Konaté ministre sari leydi meɗen wonko sefi keɗɗana Mamadou Sama Seku.
Les crimes abominables qui sont
bonandaji cattuɗi gaɗaɗi wattu joni o nder sahal leydi Mali kana fewi. Yo bonandaji ɗi guɓe yimɓele gurtuɓe gaɗi ndenno yo guɓe gurtuɓe wolde ka kuncanɓe hoore torraji ƴaɓɓitiɗi. Mi micintino on tan wiide saria leydi men ndi na wawi hinnade kabaru ɗiɗo bonandaji non dun saria kedde annaru ndu na wawi hinnade ɗi ka saria momin nawtori gilla hitande 2012 on kumpitama hannde wiide nelaɓe woni garɓe gamaliga jiiti nder saha leydi ndi lugge mawɗe e tewuji yimɓele hewɓe ndenta irede horgol dawrete ela kabaru muɗum na ɓeyde famede. Saria huncana hoore no fewiri kala bonandaji gaɗaɗi ɗum dawrete dun e dow gollirdal hakkunde saria leydi men ndi e saria kedde adunaru ndu e kañe suudu saria CPI
international y compris la CPI.
Kala ko jiɗɗon famintade pooɗe fayde o bemaɗa men Facebook na Twitter on mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Forsat ɗum guɓal gardien leydi meɗen ndi kaɓole e torra nangi cakkite yontere ƴaɓɓinde nde tuufeje temedde ɗiɗi e capanɗe jeegon taba bonka ka ɗo Bamako ɗo. Sikkitaɓe hen ɓe e taba ka fu kalfinama office central des stupéfiants fa famana ko tentili hen nenno golle e golle o faaɓi ke ɗum nanguɗoni yimɓe joyon rewɓe ɗiɗon kañi e worɓe taton burkinankoɓe ɗiɗon ana e maɓɓe. Aliou Mahamar Touré commissaire Moujao kiɗɗo darname yeeso sarotoɓe beete hannde Bamako ley darta muya wullitiɓe ɓe saria makko bantinama fa sappo e jetti lewru outu ndu yalla ɓen e hoore ana keeɓa warde Bamako e wi goto e sagantoɓe ɓe kanko maître Mokhtar Mariko o avocat torraɓe wonko haalde Ibrahim Aran Diallo keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Afin que la cour d'assises tranche
yalla suudu saria ndu na wawa hinnade golleji sargol ngol no haniri no fewiri dow dun dalilaji hakkika yeeso caroɓe ɓe wonko yelimi ngol burtingol andon wiide min tan wawa fi facintinde kala ko waɗi to gawotun nden noon mine mila wiide sa yeehi ɓe jaɓani anniya am o yo batte hakke am noon ɗum ɗum woni ko suudu saria ndu faami mi miilayi so mine heɓa caɗele e waddugol maɓɓe min e maɓɓe jaati na martodira kumpa dow kabaru muɗum ɓe fof na pelliti natude nder kar warde ga bamako ga nden noon ɗum sulinaki feewi ñande sappo e jetti lewru ndu ɓe fof ɓe tawete nder suudu saria ndu sikke wala feewi golleji ɗiɗum faydan
la et le débat va être vraiment animé.
Yimɓe jomɓen kaɓorde caami hanki wattu 4h fewdo ko fardiri e dow hono d'accord de gardi en jenne goto noon barmi hen caggal ko soldat en notoriɓe wulo wojjaji ɓuuɓa ɓawlaji ko ɓe jaari caggal jaabuji testa ADN ɓe kufinaji boɗe ɗum berouge kewtete ñande capantati lewru octobre yo procureur Martin Kumpa oɗo kabaru le puɗɗoɗe saria bamko ɗo nden no sakiraɓe heddiɓe hen ɓe kolliti golle o anataɗi ka ɗum e wonde eɓe kooli saria mali fa ka latoro no laaɓiri keɗɗana mumiri sende bou fa ɓeydoreɗen faamu
ta ɗugol ngol so dalilu ana hen miɗen mbawi jaɓɓuɗe ɗum ka so dalilu wala hen iɗum ɓerna yimɓele torraɓe ɗum kalanaka so jababuji ɗi yalti min dokka kaɗi ɗum ndeno so kabaru jababuji ɗino lebbi goto e baɗɗe seeɗa heddi hen ana hani domen keɓen jababuji lobbi yalla sargol ngol ana waɗɗe no haniri hakkille amen ana jooɗi bangal heɓugol jababuji lobbi miɗe andi giya yimɓe gomɓe Gabriel Touré yo ɓiɓɓe menno ndeno miɗen kooli jababuji lobbi keɓete
nden sungal sanugo goto sungal kulbali goto e maɓɓe haaldi e Hammadou Hamma Mayga yimɓe sappo e goon joƴini talki mu infa laato ardotoɓe Fema Foutou yo hoorejo Fema Foutou goduɗo hannden o andini oɗo kabaru kañum e hoore noon wala hen ñande jetti lewru octobre warondu nden woto muɗum ndu waɗan hoorejo Fema Foutou Boubacar Baba Diarra ana yiiɗi woto e laatoro no yiɗira noon fa tawe kawral ana warta ley leydi ndu wonko haaldi e Oumar Waygoli kañum Aissata Ba keɗɗena mumiɗi sendebu
ala date d'aujourd'hui mercredi 9 août
wakkati joni gollirɗen nde heɓɓi talki yimɓe sappo yo e go'o dartoɓe ko kalmi andande jama e hokkude hoorejo fedde wotte ɗe ana hani kolliten wiide fedde mende heɓɓi talkuru arandere nde noga e jetti lewru juwe ƴaɓɓindu balɗe noga e ɗiɗi farde nodango joingol talki inde yimɓe dartoɓe kenya e hecci kenya keddiɓe fuɗɗi joinde talki maɓɓe fedde jaltawo e dow haala an ana yiɗɗi wotteji ɗi gaɗɗe le laaɓal kañi sariyaji mum yalla keɓe jababuji lobbi fedde nde ana yiɗi golleji ɗi gaɗɗe no haniri kañi le laaɓal yalla jama o ana jaɓɓa yimɓe dartoɓe suɓɓaɓe kambar wotteji jetti lewru octobre garowo
devant servir de base à l'élection du 8 octobre 2017
mali noon fa hannde hawaka le piiɗe baskate rewɓe ɓe keɓal duuɓi sappo e jeegom gonda ɗum mozambique keñano egluno hawi mozambique dow nannude mbaɗuji capanɗe e jeegom kañum ndu darodike e capantati e tati e yo ɗum leydi ndu cilmidi haro ngo ndenno ɓe piidan e kufi e hono e kiikiɗa koodu e angola le demi filal ɗum arde cekte piiɗe ɗe
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sengarti kabaruji région ngaji meden ke ben famu tan yimbe jom en kabardo wombe do motoji chami e do mobel nour kikide kenya wattu 4h hakkunde boni kany e simbi le cercle d'once wonobe magel be fu lelama do deedi mu en tetama kalisiji mu be fawarde telefoji mu en ka non fay goto barmali goto du hedda ken joni woni laabi nay li jonte didi de ko mobilaji palete lawol hakkunde sewar e gawo ono iwonde mawde du tobi ñande altinerde wadde tobunde ñande altinerde waddani wuro tabango do hakkunde muɗum e ansongo yo kiloji nogay ɗiɗi nogay joyi latade idru hono garuji jeena e kokoji piltinaɗi galleji nogay jeɗɗi ka fuccami bembe noon jaadi e ndiyam laamiɓe toon kañum e gollirde yirwere e neɗɗaku fa warde e hinne yurmede jeehi toon taykitade bonnandaji ɗi fa keɓa no notoro fedde rerintinaro joƴƴininama kayidu keñan fa darano jogal basi hakkunde wonɓe ley fedde ballon noddirtende sigide kayi saabu ɓe pecci lebbi kurɗi hannden nden no batte muɗum yo mono fo wi yo kañum jeeyi fedde nde. Fedde nde non fedde nde maire o joini ana moobi hono coordinateur en amir en dehale fawarde nyebe kanyi hore be dina e lato ballon hibbe wonnobe le sigi fu yo hebde kawral gede didi de fa hakkilaji poccodira woni ko o immani ko do kaddo de dido kabaru kedde hedade fahande yewtere maane yeso yo tawde jam
Sito tamani